Mimi mtu mwema ni mimi mtu sipo napotokana napoishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndio kibao nauliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora.
Yo, Kids Fox representing BSN Crew taking over. Massa got this time. Listen for me, gentlemen.
Mimi mtu mwema ni mimi mtu sipo napotokana napoishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndio kibao nauliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora. Mtu mwema ni mimi mtu sipo napotokana napoishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndio kibao nauliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora.
Just the other day, like every day, me simply walking down street, trying to get in time to me walk this. Rushing and guessing, we try make ends meet. Got held up in a some corner by some old boy and with guns they greet. Took away all me ting and me selly, wallet and money and me shoes out and me feet.
Mimi mtu mwema ni mimi mtu sipo napotokana napoishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndio kibao nauliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora. Mtu mwema ni mimi mtu sipo napotokana napoishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndio kibao nauliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora.
So me safe, me safe, should I run down? Feed the station, call the sheriff, put the policeman them. Me not trust none of them, cause everywhere we go, now for them a thief. In a fury, dread and worry, me thinking about when me a go get the relief. Things say me deal with the case in a me and them, so me crown them, them like an Indian chief.
Mimi mtu mwema ni mimi mtu sipo napotokana napoishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndio kibao nauliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora. Mtu mwema ni mimi mtu sipo napotokana napoishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndio kibao nauliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora.
Wake up me to age, sweat me the fighting. Ready me a daddy, I'm a temperature rising. One city even through them capsizing. A kid for swimming, me not compromising. Fire me a ignite, but mind me bounding. All of the ghetto youth, them me a calling. This is a dance halting, but I'm warning. A time safe, Babylon start realizing.
Mimi mtu mwema ni mimi mtu sipo napotokana napoishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndio kibao nauliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora. Mtu mwema ni mimi mtu sipo napotokana napoishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndio kibao nauliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora. Mtu mwema ni mimi mtu sipo napotokana napoishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndio kibao nauliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora. Mtu mwema ni mimi mtu sipo napotokana napoishi ndani ya geto bila raha. Maovu ndio kibao nauliza, kutenda mbaya tanifanya mtu bora.
Yeah man, me is a simple man, you know. But how can I live in a the ghetto without no fun? So much evil a one. Sometime me think me discipline a boy him skin fi ban. I saw me think man, I saw me think man. Alright, dedication to all me friends and fans. Dedication to all the downtown youth them. Bless a beat to the most high. Out I saw.